Aba kutoka halo
Story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire con fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo jue yo ni siku wa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpako kanawe migu. Mama single mother, shule sija soma, hila mtawli nifunza kupambana. Niko mina maza, badeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah. Atukufuru Mungu, basa hivi tuko nazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dara dara imeleta do.
Boda boda dara dara imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, usaidi lugumi wata usemi. Maisha matamu, abeti malu wata usemi. Maisha matamu, Mwamedi mchengeru wata usemi.
Alhamdulillah.
Atumkufuru Mungu, basa hivi tuko nazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dara dara imeleta do.
Boda boda dara dara imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god,